Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amekutana na viongozi wa Ugiriki na kujadili masuala mbalimbali ikiwemo ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 yani SDGs, mabadiliko ya tabia nchi na kubwa zaidi ni changamoto ya wakimbizi na wahamiaji nchini humo. Akizungumza na waziri mkuu wa nchi hiyo Alexis Tsipras mapema leo asubuhi, amesema Ugiriki na mchango muhimu kwa Umoja Mataifa hususan kwenye ajenda ya kimataifa na kuwashukuru watu wa taifa hilo kwa kuwa raia wa kimataifa. Wakizungumza kwa pamoja na waandishi wa habari mjini Athens, Ban amesema mjadala hivi sasa ni changamoto kubwa ambayo Ugiriki inakabiliwa nao ya kushughulikia mahitaji ya haraka mamilioni ya watu waliokimbia vita na mauaji makwao.
I'd like to thank the people of Greece for their remarkable solidarity and compassion throughout this emergency. Despite the country's own economic difficulties, Greece has been generous in saving human lives. Greece deserves our deep admiration. It also deserves greater support from the international community. Greece should not be left alone to address this challenge on its own.
Na punde Ban anakwenda kuzuru Lesbos kushuhudia na kutathmini hali halisi ya wakimbizi na wahamiaji. Amesema ni lazima dunia kushirikiana kwa pamoja kuwalinda watu na kushughulikia chanzo cha kukimbia makwao.